shaka buhlungu twayini naye babu mncane we we babu mncane wanga shaka buhlungu twayini naye hey we babu mncane wanga shaka buhlungu twayini nawo we babu mncane wanga shaka buhlungu twayini nawo
Wanko shanga butu kontwa yini na
Toni baba sali bako kemu.